imbongi yesizwe ezi zizibongo zomfi uSamuel Ikhune Mkhayi imbongi yesizwe jikelele umbhali wencwadi ezinkulu zesixhosa esibaleke kakhulu nowabhala nale ncwadi edume kunene ukuthiwa lityala lamawele umzima gume baqothole mzima ndini mbishi ndini indevu kangalolo dlala bale banzi matholana nesizwe emkolo ngadada yegqirha amaqafuna ngamthana.